somehow raya za Kenya zimekam zikakuwa convinced that the fact that minister ni tribe yako hiyo kiti ni yako. Yeah, so unapata aliswa home iko pale kwa. Unajua sisi kama watu wa mlima tumepatiwa hii kiti.
Afurahi kwa hapo chini kwa.
Minister ni yatu, minister ni yatu.
You guys wana kuanga hivyo.
Yeah.
You guys wana kuanga hivyo. Unapata na raia tu nyama kima you guys. Inasukuma ile trolley. Hata si mkokoteni. Trolley. Hiyo isara ya maji tumepewa. Watu walikuwa wanafikiria ati Ruto atatutupa nje. Unashindwa.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
So kuna story fulani sikupatia hizi raya za kawaida, but kuna time dem fulani asha ingia kwa asha arusha message na chiki.
You're like, you guys nowadays all you talk about is politics. Why don't you talk about the other things? Niko saizi politics ndio kitu ina happen sana hapa Kenya.
Yeah.
But before tubongejua politics, wacha tubongejua kitu moja ile nilicheki sato ile nibamba sana. So ilikuwa juu ni mzee mwenyewe director Trevor alisema it's concerning that many Kenyan female influencers are predominantly focusing on sexual content for their social media platforms as it can overshadow their potential to contribute positively to broader discussions and impact societal change. Msikio? Broader, you guys.
Keyword, underline.
Cheki.
Broader.
And impact societal change. So kuna raya ziliona hiyo kitu zikasema, this one is targeting someone.
It's not a misfire.
Afu kasema, his name might not be Adam. But this one is targeting Eve. So, Mungai Eve. Of course, it's what my fans were Mungai Eve. Yeah. And we follow her.
By default.
Yes. Mwako mkiona picha amekuwa kituma jo. Amekuwa akipost siku hizi. Mr. Ian, kama muhuni. Yani, ex muhuni. Wewe si muhuni.
The little boy in me, you guy. Nimekuwa nikimcheki. Na ever since you guys. Chui kama ni yo channel alikuwa nafanya. Hakuwa na uwezo. Wakukuwa na body language.
Kujiexpress.
Body language.
Yes, okay, yeah.
Ile time alishikana na watu wa masafari.
Umekuwa kijionea.
Lakini namuelewa you guy, time yake, kuna significant change. Okay, let me go back to Rhodesia. Ndio kuna time ulikuwa after interview yake. Thank you, Lichoma. Kitu likingoja dishi pale. Mimi sikuwa najua ni yeye. Sikuwa najua ni yeye.
But you say story. Unajua yeye tu story katikati.
Tumeenda tumeitwa nini? Housing levy.
Tuko tunafaa ku advertise.
Tuko tunafaa ku advertise.
Housing levy. Tuko tunafaa kukuambia kuwa housing levy is good for you. So kabla hii anaendelea, acha tukwambie ukweli. Sisi serikali ikitupatia pesa tukuzie upuzi, tutakuzia upuzi. Lakini wewe kama mtu mzuri unafaa kujua tunakuuzia upuzi jitumelipwa. Unajua kuna kwa na raya kaa hizo. Raya zinataka tutungwe na itumbi. Itumbi kwa yani aje jo. Wasee jo kuna aka mitaka moja hapa, nataka jo muambie wasee vile protest ni mbaya. Alafu tunafaa kusema zizi we have so honorable. Politician anitengwa honorable. Wewe unaona ga politician honorable. Tunaweza chukua doa, tujalipwa bado. Tukilipwa you'll know. Vitu zita change.
Yeah.
Utako kiona nga rapture instead of kugrab cup hapo, unona ni some java.
You get any coffee, you guy.
Ukiona raya iko Starbucks. Ama randomly unapata rapture ametoka kwa zile stories za ghetto, iko like, siku joni kuna kunywa frappuccino. Kuna hii frappuccino. You are
there. Nizile za, there will be signs.
Yes, there will be signs.
There will be signs.
There will be signs. There will be signs. So, do you king here? There will be signs.
Yeah.
Back to Mungai.
So, tuko pale. And of course, kujaribu kutubu to their side, you guy. Lazima, you cannot give empty promises to someone with empty stomach.
Yes.
Kwa tuko pale tunangoja dishi wa nini wa
yo place unaitwa nini?
Ni Brazilian Rhodesia.
Ikuzo masai za ma Lovington huko, si ndio?
Eh,
ni hizo za Kilimani.
Yeah,
the leafy suburbs
ilikuwa ni who is who you guy mofa ilikuwa sha spot as yard mali yako aniambia that guy alako hill side nyingine
yeah.
So nani alikuwa amekaa just across ile meza nilikuwa alikuwa just across you guy
mungai eve
you guy
guy
nilikonda kukonda nilikonda kukonda nile ya naangalia alikuwa anashika tu naangalia juu anashika tu naangalia chini anashika tu naangalia
yeah.
Shangao
yeah.
Dem gani ako na attention ako na hii attention you can itumbi even badala ya kuenda na agenda you guy pia mimi niko napata nikati kutukia pamoja tunaangalia na itumbi you guy alikuwa amevaa katumbo kat fulani gani shangaa
katumbo kanaonekana kanacheza na maji
concentrate na housing levy
you want to unhouse her from her clothes okay
alafu mwombe interview baadaye kwa huko sikuji you guy
so oh damn anazoweza sema amekuwa kipost hizo photos
yeah.
And you have to be honest nijua Mungai Eve when she was first introduced to us ilikuwa ile time jo ira inaitwa director Trevor ilikuwa mtu wa straight from I don't know which village
I think ni Murang'a
straight from Murang'a
I think ni Murang'a juu fashion yake ilikuwa strictly Murang'a based
yeah. Alikuwa anachoma picha jo alafu udem jo amekam jo akafanya jo tukajua jo yeah, no jongo zile mtu mwamboka, you are not ugly, you just don't have money.
Yeah.
Udema alikuwa average mbaya. You guy pesa ni sabuni. Si pesa imesafisha ude.
Eh, imemsafisha you guy.
Mpaka rai nafunga mata.
Eh, imemsafisha. Unajua mimi mara ya kwanza nilikuwa namuona na ka microphone. Alikuwa mpaka na hako ka accent ka Murang'a. Alikuwa kaja toka kabisa. Alikuwa bado kako. Anavaa zile manguo. Zimeandikwa Supreme you guy.
yeah.
Juu chini. Alafu ni ma velvet. Zimetengenezwa ile material ya kutengeneza viti za matree you guy. Ile tunamwangalia una umo Murang'a gala like sweater taanza kunuka. Ambazile ma manjumu zinaitangwaje masupra. Zile unajua zile za mademo wa mashati. And then zile zingine zile za zinafika baka hizi ma area za hapa. Nilikuwa namcheki tu unaona. Nikakienyeji fulani. Akakuwa na attention hiyo time.
Yeah, alikuwa tu kienyeji pro max.
Nani tu ndiye alikuwa amemuona. Trevor.
Trevor ndiye alikuwa amemuona.
Trevor ndiye alikuwa amemuona. Trevor alikuwa amemkagua huyu guy akaona huyu.
I can direct her
na atakuwa sana. Lakini blanda vile amekuja ameiva tena amemtoka huyu guy. Sasa hiyo ndio blanda.
Israeli msafisha.
Ilimsafisha mbaya.
Fisha.
Yeah.
Yeah, alafu je inasemekana hizo siku jua kimsafisha kuna raya pia Odi Beds.
Ilikuwa inachafua.
Because those are icon man. Hapo je raya Odi Beds ilikuwa inachafua jua na check iko like. Oh no shit. So director Trevor Libonga Joe Dem kujinini hivyo but dem ni msupu si ndio pesa imetuonyesha vile ni kasupu unajua kamesimama hivi alafu unaona ile inaitangua tiger pika unajua gacho
hapa hivi
you tiger up waga ina confuse you go shee fika gapali kuna dem jo yuko nayo huko una meza kale kama ateka kama ateka tiger wakia mawazo yeah, so amekuwa kinini hizo
like your space ni ya nini
your space your space unajua unaiangalia unano ngai
lakini now do you story the potential to positively broader discussions and impact society change not kuongejira nyingine sio kawaida ita hedge na shindwa kama after hiyo itakuja iko nene but kuna kugana raha moja sio kawaida inaitwa Willy Paul aka Willy Pose aka William Safijo ira ya kawaida majuzi sio kama uliona gai post so majuzi kuna demo shato zile za obvious like he was in my inbox me first of all sakagio jinga madam if someone ameshow up kwa inbox yako you can reject them in private rejecting them in public
I make sense
hata hapo chini kuna kuongana right of reply
unaweza kosa juna jo king
unafaa kuambia hiyo right of reply demo anafaa kukudungia kuambia like hi please unsend this
I'm busy.
See, kama mwambie unsend unamuuliza have you taken any screenshots? You don't know. Ikae una unsend haraka sana. So kuna dem ira Aisha ingia kwa inbox ya dem fulani afu dem akamwa anataka ku shame this guy. Kumbe jo alipata na raia with no shame. Eh, jo kitaka kujua vile vilipola kona za ovyo. So dem amemu expose hapo, afu mafala zimetokea kuzijua haters waga zina wait. Zinangotea kwa yeah. Am expose inatokea. Ira yao ndio ilijiteteaje. Yes, when I see beautiful women, I slide into their inboxes. But it is to offer them jobs. You guys get you as video vixens.
You got a job. Okay, mna shoot nini na nani uhuni ya metext pale.
Yeah, nisikia hicho.
Yeah.
Mimi mwenyewe na kuangalia the bullshit manual. Lakini sijaiona na hiyo page.
Like a back page.
Yeah. Like hii ile bullshit kuzira hiyo ingekuwa kwa inbox. Yeah. Ai inakuwa gata.
Yeah, inbox you get a minus sliding. Hata haziadi vile ajai angalia zake najua imejaa. Atakuja tu kuangalia siku moja aone. Do not judge me because I'm from Madare. I have potential.
Yeah, na reply cha kwa nini? Ew. Ew. Old enough to be my dad. You get you old enough kwa dado. I think you were
24. 26. 20. No,
I'm 24.
Oh, 24. Yeah, you get angalia age.
As yet age.
Hata kama ni 26, you get you still old enough. You get at 18. Agents ulikuwa tayari ushaanza ngono.
You guy hapo nilikuwa bado mimi ni mgeni kwa ngono. But at least niko nishajua kumwaga nini you guy. Nilikuwa nakimbiza madem juu chini. Nilikuwa ni hiyo era ya chasing without success.
Ukiambia watu you guy. You just know what you're dealing with.
Ira ndio isome.
24 years.
Okay.
Aliza na birthday yake ni when? Ni which date ama ijaandikwa
birthday? Imepita tu nini last month you guy. 16th June.
16th June. Oh, na Zach.
Yeah.
Yeah, Zach wakamsa 16th
June. You get on demo 2000.
Yeah, you get. Na ira ya jo bila hiyo. 2000, you get.
2000 likuwa.
You get.
You get likuwa vioja.
You get. Mina follow signs. Zenyaneka online.
Yeah.
Nasema, oh, where are the men? So no, joni kiyone aziana huliza, where are the men? Kwa like, hey, we are here. Nikiona amelia the man are dogs, I will never date again. So je mimi nataka nini nimwambie? There's no problem.
Yeah. Niko nafikia so ira yake na tia muza where the man rapta iko amen. Iko nani? But ira inaitwa nani? Aitwa nani? Willy Paul. Nafikia tachaga hiyo huni. Kusema pia I think ukishafika level yake lazima sasa ujue kuna hizo nini. Nini ajaeka hiyo? Ajaeka hiyo nini? Instagram inaga ile ukifungua tu once hivi unasoma tu hivi alafu ina delete immediately. Haiko? Kwa WhatsApp.
Lokile IG. Kwa
WhatsApp
ni? IG I don't know.
WhatsApp kuna kwa organizo
message. Yeah, disappearing.
Waka inaudhi ya WhatsApp kusuraene za kutumia message. Alafu bado nafikiria hata ujaisoma unzaifungua alafu anza kudukita alafu kiangalia
ishadi disappear.
Alafu kiambia msee can you resend it, anafikiria ni kama unataka kuisave
another form. Kuchapa screenshot ama nini kai.
Oh, what a screenshot.
Yeah. WhatsApp imefanya nini? You guy kuondoana imekuwa too much. Jua hata ma pictures na tumwe hizo view once.
Oh,
with a screenshot, with a fanya kitu yote. View once.
Okay. Afu lazima nikuulize kama mhuni kwa nini uko Tinder you guy?
Tinder you guy nilitoka. Nilitoka sababu nilikuwa na slide kwa mamanzi. And then mmoja shantolea, "Hey, why are you impersonating Rapture?" Shona nimwambia it is me. Nikoona tena wa nikiwambia it is me, ataniuliza what are you doing here. Nianze ku explain unajua. Last year nimeumia sana nikaona no. Kwa matatu nakataliwa, kwa bana nakataliwa. Nikoona let me try, you know.
Alafu unajua ile demo akisema are you impersonating Rapture, inamaanisha she expects more of Rapture. You go like this
try choma harder.
Yeah. Like this dusty dude cannot be there after the sand.
Yes.
Kwa jiona deal with the original.
Lakini mimi upenda ga TikTok. Juk TikTok. TikTok inaga za ovyo. Inaga za ovyo.
So na slay kwa inbox za TikTok.
Eh, inbox za TikTok ziko fiti sana. Unajua TikTok iko na mademu wale. kuanzia 28 hapo mpaka 32. Unajua wako ripe for marriage you guy. Au hakuna ati kukatia sana. Mbona tu madam unajua mimi nataka tuongelee ndoa. Ah, ndoa ni sawa.
Na muondoe. Uliko hapo.
Zii. Kitu mimi ni bamba nini? Hii raya mbele ya the public inatokea tu. Kuraipu
wa ndoa. Kwenda. Kuraipu wa ndoa.
Kuraipu wa ndoa. Kira ya tayari na raise. Two teenage sons. Inataka kujifanisha all of a sudden. Inataka kuwanza for a fresh. Kwenda huko.
Because actually kuna hizi nini zanya zina chonga wa madame. Ati when they are ready to settle. So wanachukua kakenye chifulani. Kame beat. Sayi kampitia life. Sayi yako, oh yeah, now I'm ready to settle. Yeah.
You guys want to enjoy.
You guys jaribu kusendo na raya zako.
You guys are in a
jaribu. Raya zako ziko gym.
Lazima ongelelea ndoa, usipoongelelea ndoa. Siku hizi mademo hataki mtu yuko serious. Wanataka mtu ako serious.
So ira itakuwa baada ya kukuondoa tutafunga ndoa. Alafu demo nasema wacha tu nibaki nimejiona.
TikTok unajua kuna tu vienyeji tusupu. Tu vienyeji tu tusupu.
Akina Murira.
TikTok
ni Murira. Ama kwa nita Murira.
Ni Murira. Ni Murira. Na ingia ka live zake. Anakuga live usiku. TikTok hakunaga story mingi. Uki slide tu
into the yoga. So mnafanyaga nini huko? Demka wa kiingia. Because the only asset ni rasa. So anaonyesha rasa ama.
Zile live zake nimeona ni kuongea tu.
Sana ongea juani?
Si anasoma comment hapo Raya Mobs inakonda unakoga na haga poa anafurahi kidogo. Sijui nini and then unamwambia nimekutumia ka gift. Nimekutumia ka.
And Rapture, mimi personally I totally understand when these young men who do not know better are there, but you as a 40 something here. Like, why do I feel like why do I feel like we need an intervention? Are you okay?
You guys live za kuanzia saa 6, so acha nikwambie saa 6 mpaka saa 10. You guys na kwaga zimeshika mbaya. Jua hata kuna dem fulani anahoga tu ako live kama dozi. Anaweka ka simu hapa you guys anaingia tu. Sasa ingine anaamka unasikia send me gifts. Ndio na analala you guys.
Okay.
Guy ni
send
gift. You get as go amka. Okay, now go. Unaniota ama ni? You get to go to
the house. I'm sure Raucho pia kwa the other side camera live.
You get lakini unachoma.
You get mimi nachomaga tu hapo. Lakini unaja na kazana nisiweke comment. Lakini nikiingia lazima kaoneka. Lazima kuoneka. Rapture scientist.
Yo here.
Mbona raya iko nini? Rapture nimekucheki.
Inakuchomea.
Eh, inanichomea you guy. Inanichomea juno jizo live.
Wasi ingia anonymously.
Si nikimini kishafinya live moja sasa muanza kuscroll hizo ma live. So as long as nimeiona lazima hii yake jina yangu nimejoin.
Cuz ime nikumbusha nini? Cuz Twitter spaces unzaingia anonymously, unajua?
Yeah.
Unzaingia hapo kwa chini ya maji alafu because I hope nini ingekuwa the same ingekuwa poa sana.
Yeah,
ingekuwa nazingia TikTok anonymously kupanda ndio kimurira.
Yeah.
Why can't you rira you? Move it around. Yeah,
you get unasema mimi you gave me name yang TikTok mabuda wako 60 wako kwa murira mbunga. Eh, mabuda wako 60 mabuda wako 50 wako wengi you guys kwanza mabuda. Mabuda ndio like hizo ma live za usiku zinakuanga ni mabuda and then ma live squeezy mademo halalo wengi sana wanaingia live. Kina live like 60% ni mademo halalo. Sijui ni nini squeezy wana wameamua kuingia TikTok.
Ni activist.
Eh, zii. Oh, wanaga stories za politics. Ngeni mapenzi tu.
Yeah.
Eh, juu waga.
Bahali yake.
Eh, waga wanabonga unapata kuna Raya Mwalalo hapo inamkatia na kiwalalo. Kwa sikatu kakuza waloyo. Akule. Kiasi live. Kiasi kiasi.
Ndiyo na shizwa juu. Vile Raya na bonga juu ni hoktua.
Eh, you guy kidogo kidogo. Unona live ended. So chat
washa nini?
Si ndio chat bebe. Chat bebele
kwa nenda private.
Si ndio jo private huko. Kidogo kidogo anabonga madem wengi watu wanaingia TikTok wanajua. Usiku kuanzia saa 6. Madem wala lo ni wengi hivi. Sijua anafanya nini kwa TikTok. And then bado unajua kuna vile unaweza ingia na raha yake wa kwake. Mnabonga hapo. Mko the same live.
Okay. But talking of madem Mwalalo, lazima of course tubongejia. On Friday, kuna vile Rais William Samoei Ruto, WSR, aliamka juu around saa 10 mchana.
On his element.
Yeah, akafanyia wa Kenya juu hivi. Alikuja tuwa katuambia, nuseni kidola. Nuseni kidola. So vile alituambia, fuck you. You guy, as if the fuck you from the president was not enough, Joe.
Yeah.
Kuna raya jo naitwa Aden Duale jo. Nikamua jo, sasa ndio naenda kuturushia vidole vizuri. Ili throw a party. Inaitwa Simba. Sasa ndio inaitwa Simba.
Hata mimi niliona nikasema.
Yeah, ilianza kuitwa Simba
lini. Jana, no. On Friday tukiwa live.
Yeah.
Ukaniambia ati Simba is back. Unajua hata sikujua ni nani.
Yeah.
Zingi associate nani na
Duale na Simba.
Na nickname. Mimi na ungeniambia kama mama yako is back. Ungeje unabonga about nani? Lakini ati Simba you got.
Yeah.
It's a long shot.
Yeah, tu ira inajita Simba.
Hata mimi niliona nikashangaa sana. Nikashindwa kwani ama demo alalo. Waje kutana na Simba ni. Sababu ira haya si Simba vile tu inaka.
Yeah. Alafu unajua kitu kilikuwa interesting ni. Hii kitu imekuwa announced at 4. Tayari kuna poster.
Yeah.
Imetengenezwa bana. Yeah,
kulikuwa na mabana, maposta.
Afu kuna tu hao wengine wana wave vid. So nataka kunidanganya at 4 p.m. ndio ila aliambiwa. Alafu after kuambiwa iko like tengenezeni poster. Let's celebrate. Ina maana hizo vitu zilitengenezwa. Kusa bila school ilikuwa ina dissolveiwa.
Yeah.
Parliament.
Yeah.
Haya nini? Cabinet ki dissolveiwa ndio ila aliambiwa tunakurudisha hivi ya kufresha mafala. Tengeneza poster. Cuz this is the funny thing. The first time Duale was appointed, haku celebrate. Ndivyo hakuna place yote ya celebration, but this time Joe Raeli celebrate. Half apart from Duale, pia huyu mother anaitwa Alice Wahome pia ali celebrate.
Yeah,
yani zile haya Joe zimeamua kutuonyesha kidole Joe. Na apart from kunju kidole tuko na nusa kidole. Kuri hiyo kidole imetoka wapi? Inanuka. When do you know? So niambieni mnafilaje juu hawa Kenya wanatokea kwa hizo vitu. Cause yes, mimi sitakudanganya. Mimi samaga nikiambua nikilipwa do kuna vitu za kijinga nitadue. Kala saizi nimetoka kuambia raya. Mimi nikichotewa do mtasikia tu niko Ruto 2027. Ruto tena. So ni up to wewe. Shindo kwa nini raya anasema kai smile. Ndio amelipwa. So kiamua kufanya kitu juu yangu. Cause ya raya pia waga mafala sana. Patagara haiko like buda jo unadanganya watu kwani ila inadanganya kwani haifikiri peke yake. Mimi nikikaa sasa leo nikwambia Ruto ni mweupe kama pamba. Wewe mwenyewe ukibilivira yani mweupe kama pamba.
Ni shida yako
wewe mshoe ni mjinga. Kwa sababu naweza kutoleza obvio. Ruto ni mweupe kama pamba. Uliza Rex Masai. Afura hapa ni kule kile mweupe kama pamba. Hiyo ni shauri yako lai. Tumia kichwa yako. So muna feel nini jo hizi raya? Because me nili feel ni disrespectful sana.
Me nili kwa ni disrespectful. I think the whole week inya kuja kuwa na cabinet. Hizi raya zikuwa zina plot on how to go back to their seats. The fact that walikuwa najua like them going back to those seats. Itakuwa questionable. Na cheki. Kama hizi raya tatu yuge Wahome. Raya nne Wahome Chirchir na nani. Wahome Chirchir
Kindiki.
Yeah, na Duale ni raya zenye zilikuwa zishachoma in their respective posts.
Yeah.
So kuonyesha ati the country is headed to the right direction na kuonyesha ati there's some section of people wenye walikuwa wamejam ati wase wakwao wa tribe yao wametolewa kwa hiyo doke. Lazima wange go back to the people ndio waonyeshane like rais amefanya ki. Of which sasa ilienda wametoma zaidi.
Yeah.
I don't know how, cause where's he explain Alice Wahome alitoa wapi raya? Raya kama
usiku.
Ocha.
Yeah?
nakwambia watu
wamena
watu wame breathe nari yuga nikoshua kuna mse mwenye alikuwa kwa hiyo nini hiyo mtaa mwenye alitokea hata hizo raya zinashanga hizi dudes zilitoka ni kama ni kama kulikuwa na mabasi liko zimemfuata zika stop at some point
jota anaonekana akijiandae anaongea makashuka kidogo au na watu wake amwalipa
kitu ni bamba ni machiki Duale akicelebrate ali celebrate na wa Somali alisohome ali celebrate na wasapere somehow raya za Kenya zimekamzika kwa convinced that the fact that minister ni tribe yako hiyo kiti ni yako. Sio unapata aliswahome iko pale. Unajua sisi kama watu wa mlima tumepatiwa hii kiti.
Afrika hapo chini iko.
Minister ni yatu, minister ni yatu.
You guys wana kuanga hivyo.
Yeah.
You guys wana kuanga hivyo. Unapata na raia tu nyama kima you guys. Inasukuma ile trolley. Hata si mkokoteni. Trolley. Hiyo isara ya maji tumepewa. Watu walikuwa wanafikiria ati Ruto atatutupa nje. Hii ndio era 80. Mimi unajua nilikuwa nasema wakipatia mtu mwingine Aruto siwezi mpigia kura. Hii ndio era. Ina benefit aje na huwa home
na home kupewa hizo stuff.
Kazi ilikuwa usiku zinaumuona mosquito jo jinga. Mko pale mnafurahi. Yeah, sta home amepatia. Amepatia waziri gani? Okay. Sisi kama watu wa mlima tunafurahia. Inakuwa gale kuts ni kama saa hizi ati mimi nafaa kufurahia tukamjaka fulani amepatiwa certain post. You guy I think maybe kitu moja I don't know kwa usapere inakuaga. Ujakani unajuaga tu they are not us. Hizi raya zinakuaga na madharau. Politicians wa mjaka. Bukana madharau design nyingine. Kina hafu unajua zinafanya kazi zimesoma because mostly yes politicians wetu
main yeah, learned fellows.
Napenda kuonyesha education na development are not
as you want.
Sikia hii. Are not synonymous. They are not synonymous. In most circumstances, development is anonymous.
I'm sorry.
Unajua kwa nini? Because it's not even there. So, hizo raya huaga zinakuonyesha hizo madharau. Like, hii ni nini, hii ni nini. So, so yani, on a personal level najuaga, hii kitu si kitu yetu. Like Kidero. Mimi napatia tu example ya Kidero. Kidero ni billionaire, si ndio? Obado ni billionaire. Niambie one company ile Kidero ameanzisha ile ina feed wa jaka. Niambie one company that ira inaitwa Obado. Mko ile time Obado alikuwa kwa roof ya gari na nani? Na Ruto. Hapo kuna kamjaka plan kako. Obado. Miwane wanbe wa bill. Nilikuwa tupatie pia sisi tu test kidogo. Nilikuwa hiyo pesa mimi ni kwalo no. Ati hiyo pesa uliiba. Si pia tugawia kidogo pia sisi tu test. Isikii right kwa kumenyamaza.
Bado.
Na hapo najua time. Hata hii niliku reply na nitu kusama Sharon. Niko na nyenyekea.
I meant shut up.
Yeah.
Like, yeah. Sharon keeps coming.
Yes, yes.
Alafu yura yena kagara sura ingine. Yura yena kaga rude boy.
Yeah, yena kaga rude boy.
Ana kaga rude boy. Ana kaga uko patana na ye. Hata akavatu. Kama raya ya kawaida.
Yeah.
Akavatu kama raya ya kawaida na atembe usiku. Kuna jwezi nyanganyo.
Batika kuna jaka wanachoma ni Migori. Kusafuta Obado. Yeah. Wakaleta uchila yako.
Uchila yako. Wee nilimcheki. Uchila yako si alikuwa kwa gava. Ilikuwa ni gava ya
Moi. Ya Moi. Na wali ya Kibaki ya likuwa sports.
Hey, uchila so yako yuga ya meka.
Ayako. Ayako ni nga.
Ayako ni?
Nika kudishi ya raka.
Like corruption.
Ukidishi nyama. Kidishi nyama ya raka. Yeah, you guy. Lafu. Ulai kupata tuna sembe ukidili na supu. Ringono itemango ayako so ira ya ayako I think ayako kama nimesema ni ayadho okay maybe nime confuse but does not matter this dude kuna picha ilikuwa inatokea kutoka Migori ndio kuna mother alienda kwa dispensary ira ya ile commission fika kwa dispensary ni kadogo kushinda hii studio iko na room moja not the whole thing room moja alafu jo haikuwa open o mother alizaa nje. So that's the level of nini. So mimi nafaa kufurahia ila ya tuseme saa hizi all of a sudden because inasemekana ODM zinaingia gava. Si ndio? So DMs kingia gava nafaa kuwa pale. Unasikia Jose nitakajua. Saa hizi ndio minister. Yeye ndio ame replace Cheki. Ame replace sababu tumepatiwa kiti kwa hizo nikalipa.
You get as a watcher. Be the funniest nishaipata you guy. Ni choko sio. choko shtao you game vuta gam unajua alikuwa anatoa gani ilikuwa time ya Uhuru hizi dia tu kora serikali gani na amekaa kwa gunia hizi dia tu kora serikali kasi hivi ni has me brainwash
Raoga brainwashed, yani.
You can look at life yake, yani ni kama. Ana hata malipa kudozi.
Yeah. Ulicheki ule razi lija welcome nani? Ni kuja kemani, you guy. Yeah, ulicheki.
Welcome one.
Ulicheki molo.
Molo. Ilikuwa ni an entourage. Of course, ilikuwa paid for, but still. Chikito raza boda. Siko pale, siko hee. Alipiga yes. Unajua yes, ilikuwa inafaa kusaidia sisi mahasura. Ama majenzia, ni mamido class. Walingia pa na mauba zao. Yeah, take it. Yeah, yeah. Alikia na mahuba zao. Mahubu hao.
Ika kitu ilikuwa ina deserve ni more lot of you guys.
So, I don't know. You jinga ya kufikiria politician. Kupata seat, it's for the community. I don't know itaisha hapi. Because you guys, jo, raza Elgeyo Marakwet, zinafatu kupatua kiatu ya Gucci. Chukua, alafu inashikia. Kwa mevaliwa na nani? Kwa mevaliwa na Murkome. Nusa ye? Mjee, kiatu ni pesa ngapi? $1,000. Yeah, ni ngapi? $120,000. Okay. Sijali, irudishia Murkome. Lakini sema kiatu ni yetu.
Like, naka watch you guys. Na vile huko Elgeyo manze kuna choma. Kuna choma kuchomoja hata raia za huko haziko protest you guys ju hata hakuna barabara so mkisema protest mtapata tu kwa bush so akaona
nikaacha gani
tutasimama wapi kuna ndio protest lazima mko
bado ni
kwa barabara at least kwa barabara
bado ni hunters and gatherers
si ni hunters
you guys ni kuchoma
wagawana choma and then kuna msiali kwa mpiga picha fulani chache yenye huko Elgeyo Marakwet ni bigi and then amepiga nini short ya juu so church ni bigi and then tukeje tungine tutia tuonekane
juu inakaa tuma vile unaona unaonyeshwa vile tuma inakuwa affect it's size of a golf ball
hata na yeye kwa comment kasema yenyewe poverty. Poverty na Mungu zimeshika.
Kwa unadanganya gojo Mungu. Tomorrow will be a better day. Tomorrow will be a better day.
Anzema diyo church nizo raya zimejenga.
Wakina nani? Sulichekita vile nini. Ruto majuzi ya kituambia hata donate kwa church. Alienda ka donate kwa church. Kuzana jua, ataambia tu raya. Yustu yee. Tusaidia Mungu. Tusaidia Mungu. Kuzi tukibonga jua Mungu, you guy. One of the funniest statements niliona jo. Ni ati siku ya mwisho ya mzee mwenyewe, Alan Kiuna. Bishop, you guy, raya. After kuspend $3 million, kitrai kustay alive. Unajua kitu iliambia wife, siku ya mwisho ni nini? Let me go home. After nini? After 50,000 dollars. It was time to start considering going home.
Yeah, it was time to go home. Nilikuwa nafikiria ataenda kuombewa na Uhuru, you guy. Nilikuwa nangoja nione Kiuna akiombewa na Uhuru because ni pastor mwenzake anamwamini. Ama hata ombewa na Ng'ang'a.
But you guy unafilaje just to it. Here I spent $3 million. After the last words ni let me go home. Muna okay. Feel like
last words ilikuwa unasema unazitanga just do late. So
I thought I'm late. I've died a painful one, you guy. Cuz me pia hiyo after 3000 after $3 million again man not late. Kwanza hiyo ni mimi ningekuwa mtu wa Kiuna jo. Here I just spent $3 million. I was like sasa huyu sasa you could not even practice what you preach. Yeah, cuz ile Maybach niko naangalia ya Oscar Sudi jo. Sudi amechukua kabla mimi. Let me go home.
I think kuna family
na alikuwa ametumia do mingi na jo before hiyo alikuwa ametumia bado do.
Yeah.
Alikuwa ametumia do mingi hiyo
mbaya.
Like you the stay, the accommodation, traveling.
Ametumia do mobile.
Yule alifika almost.
Chiku wifi yake unaona vile wifi yake pia sura yake inaonekana ni kama amechoka.
Sindile do amespend. Save raya. Alafu $3 million ilibaya raya 6 months. 6 months.
6 months peke yake. You guys. So
game
zika tu.
You guys you have half a million dollars.
Do your lifetime.
Yeah.
In most families. Most families. Ni do kiingia you guys.
You guys see lifetime. You need to see ya tusaiona. You guys be risk. Mimi ninge smart. Smart tu raya with kamindiofamily treasure kila mtu ameenda tokiajo na pilo go home aina sotesha chat
alafu aiva kamwambia go home
go
hapo ni umuris
alafu ubia cheki unasikiga tu let me go home wavu mnangoja iende home iende bado bili inaendelea cause mkoshua ta chat nini inaitwa hosi walikuwa wanafurahia sana vile iende home pata mweka mwa maipump extra medicine kwa siyo ni
hiyo hali
pata bili ilikuwa like 100 ilikuwa like a million per day
walikuwa na mkulia kabisa
but you history but,
yeah, I'm sure kuna family zenye kuna family zenye kunge kuona discussion and you're not part of it you guy ni hilo hata nakusendia goons kwa hosi kuko like hey, makari is watu wenu wamekuja kukuona kwa naangalia ulaona I don't know them ni lancha wabatisi wetu
you guys that's too much money
alamu sikia sema lancha tumuombe
so mstarata wendo ilikuwa nalia you don't know your father ukikamu sikia raya kaa ilikuwa budako na ili spend 300 million
ah you guy minenda kuzusha you guy nenda hosi uniwambia nudishieni hata kama ni kidogo nirudishie
50 million. Have you noticed Hosi? Hosi zinakuwaga so shameless. Like Kara Yeme spent $3 million na mje yoko. Munafaa at least kurudisha $2 million.
Because
you could have just left this dude to die. Mnatumiaje hito yote?
Yeah.
Na ila hiko inapendaje life hivi?
Hiko
inataka hiko.
Hakuna mtu utaka hiyo better place.
Zizi, the only thing msu utaka better place doina kwa gajo ni Waarabu. Na niju ya sayo. Haiku waki jua. Haiku waki ati jua nini.
Nisonye drive.
Yeah. Haiku waki ati jua.
72 virgins.
Yeah.
Alafu na jua. Patasa kamuala lokale. Waka kame kataliwa na madame kabisa.
Yeah.
You guys chances za
kuwa suicide bomba
ziko vene.
Yeah. Ziko high. Yeah. Yo nini. Kuna study ilifanywa. You guys. Yeah. Kuna sema kanaga yo lack of sex. Fanyaga unakubali vitu kaa kifu haraka sana.
Yeah.
Yeah. Sinu nakumbia gajo unapata gajo Abdul. Chukia Abdul amepatua senye leo. Kesho mko unafaa kupata na emu lipuwe. But okay. Vali mko like hey Abdul. Check the 72 virgins because I want the 72 virgins different hose in area different area
course you blow me sema ni ukweli
sema the only blow I'm blowing is a load
yeah you guys that's the only thing
yeah that's it juu nakumbuka ile raya yenye likatagwa na lenga hiyo tu ndio kitu alikuwa analilia alisema hata angeuliwa tu alikuwa kamluya juu sasa unajezi mangana tena.
Yeah.
Na jaji amenimaliza. Amenimaliza angeniua tu. You got go hospital ya bed. Mbona namuuliza? Sasa utamwambia aje mwenye alikufanyia kitendo. Amenimaliza angeniua tu. Dada nibakisha hai ni. You got kana linga kalikata kote noi.
Afu you got your shit done. Shit done ni. Eh? Yeah. You tell me that I have plenty go strike um convince convert. So machine. Hapo leo convert na mogo the dick you had on earth. You touch me in the afterlife. So machine. Eh? Nini na happen hapa?
Waga ni blanda sana. Ina waga inafanya kuona na linga hata kama una kakitu. Waga inafanya unakuwa na hope ya life you.
Yeah, uti unajua kwa nini? Yeah,
you can rise to some occasions.
Ju jata kome soto na jeza na. Yeah, ni literally joystick.
And a joystick.
PlayStation, you got. PS5, you got. Yeah? Yeah. You can't write penis without PS. Yeah, na jeza ni. So, inaitwa nini? Tuko tunabonga jioni tumejipataje hapa. Oh, so ira I'll try kujiokoa. Ika spend over 600 million ambado ikawa nyuri ya juu.
Mia think
wanafaa kusi hiyo hosi. You are just taking the money of the right reverend. Yeah, the bishop. Bishop ili try kutinia.
Inafaa rudisha kidogo. Rudisha kidogo. Zile zenye walikula. At least. Juhu msi ali spend o. Mwabu mwazi.
Yeah.
Iga maisha
ni tamu. Wasi wanafaa inge in agreement. Mituambia, okay, so we treatment akua half a billion. What if you fail?
Msipomuokoa ni pesa ngapi? Ukiona ukiona hosina ina nini? Inaleta za ovyo. Ukojua nyinyi mtaki kumuokoa.
Nyinyi mtaki. Nawaambia bishop it's time to go.
Lakini pia bishop pia lazima kuwe honest. Unajua unafaa tu kuonyeshwa place kansa imefika. Unaona je, kansa imeanzia
imekuja namna hii.
Imeanzia kidole gumba, imeishia mgongo. Ingawa una dead. Unajua like I know it's not a laughing matter. But unafaa ku accept. I think at some point lazima accept death is inevitable.
Yeah.
Afu vile tu yana amesema. Yule ndio utamjua kama ni kiuna. Unadungia Uhuru, are you real?
Ama ni para.
Zii si para. Ama ni prophet. Yeye loja lazima when you're facing death, lazima kuwa very honest. Are you real or you are a fraud like me? Askia Uhuru go like I can enjoy the money. So
I'm used to nganga you guy.
Na nganga atakwambia tu live jo.
You guy nganga unampigia tu. Unamwambia mhubiri nataka nikuje neno. Neno evangelism.
Oh alafu apigie kidney simu.
Sisi leo najisikia kidura ya flani. Alikuwa anabonga nayo kidney.
Kidney chukua simu. Atakwambia nakwambia after chukua ndo nakwambia. Hii ni kama kidi yako mteja.
Kwa mteja.
Unaenda tu kwa kwa.
Wewe ya pasta nganga ni za kutolea gani? Cheki. Kiuna usijali. Zile za Ian. Bibi yako akitaka kunipatia kiuna pia. Wata kwa umetuacha tayari. Umetuacha tayari. Usijali kwa. Cheki. Kwa bea kuna 72. Amuna ya. Mwena yiko na. Mimi si Muislamu. Ya lakini mguli moja. Hey gay. Kama kuna 72 in Muslim heaven. Kuna 72 in Christian heaven.
Yura ene zanza kubage in church. Ukikufuta ni ajia kanisa. Niachie hiyo kanisa yako
JCC.
Na JCC ni kuja kwanza huko vile wanajifanya ni matajiri kwa kubiria.
Huko anatoa gado. Pale na boga.
Wale wanganga unajionaga kwa kitu.
Natry ku imagine size.
Na kungangana hiyo.
You guys are trying to imagine how much money was raised. Like ila ya kuyokoa watu wali raise 4 million ama whatever million dollars they raised. Sai kumajini saizi kuizika. Niko sure doili reizi wawe. Kwa sasa tumiaga church kunini. Yoku dick measuring. Dick measuring moja ijuana.
Hata vile niliona Ruto wame mpost. Nijua lazima ametumaka kitu.
Yeah,
ametumaka kitu.
Ma politician wengi baidewa liposti yu raya yu.
Yeah.
Na ya likuwa na hubiri ya raya wa
dosi. Sato rigadhi ya likuwa yu gai mazishi.
Yeah, wale na mazishi? Oh, okay.
Ni maari fivo.
Rigiji.
Yu gai we.
No, si wife ni.
Oh, ni pastor.
Yeah, Dorcas. Yeah. Ewa nchikijo. Ah, tu wawili jo. Like president na deputy president ni the proof that prayers do not work. Yeah, prayers do not work.
Kinyaka na wapitia.
Yali, wife anaomba. Wife wa president anaomba. Wife wa deputy president anaomba. Bado mko kwa street. Mkuruno must go. Guys,
okay. Niko shua wamemzushia lakini.
Yeah.
Niko shua sasa suna tiki Rachel ajaongea. Kitu kama mwezi. Hii mwezi yote ya maandamano.
Oh.
Ajaongea.
Niko
shua sahi yako kwa magoti you guy. Kale. Ebu ombia mse. Wacha kuleta mke. Ombia mse. Sasa hii story katika kuyakuna protest. Utasikia speech ya Recho. Weta gia tu. Speech yake itakuwa ile maombi yenye ameomba. Imefanya mavijana wakatulia.
Wakatulia.
Hiyo lazima.
Hapu ya jua nani atapata straight shot you guy. The devil you guy.
The devil.
Ndio atakuwa pahali pala. Mbona anacheza na degia? Well, but so that bongeja protest. Of course, last week Tuesday kulikuwa na protests. And a lot of us wanted to go for the protests, but saizi kuna vile kiasi zimekuwa too violent, like gavai cheki na sisi. So Mr. Ian, walienda protesti?
No, yeah, this time sikuenda. The last one ilienda ilikuwa 25th. Hizi zingine naonanga tu ni kama mnaenda tu kupigana na magoons.
Yeah.
Kwenye wako sponsored. So see me ni merited to spaces na my nini na my social accounts. Yeah, at least there are more peaceful places and inafanya waogope kuliko kwa streets, because kwa streets washa infiltrate.
Yeah.
Yeah, but pale kwa unajua where's the letter goon kwa space.
Razineza login na siku nini?
Ile kuna gun moja aliingia space juu. Naitwa nani? Former nominees, yes. Alikuwa anaitwa nani?
Millicent Omondi. Yeah. Ngio mimi.
Ah, siku cheki.
Millicent jo shinga ga space ina hostiwa na Otero.
Yeah.
Na jo Otero jo alikuwa Millicent toka hapa. Hisi space wende watu. Get your Millicent Omanga jwali log off. After I log off, nika alienda jwa kambiwa jo na hazi yake. Baby, you're stronger than that. Unajua kila alidu, alirudi. Hapo ikatrai kumrusha inja kakata soki likuwa fani. Ni raya moja ya hizo raya ilikuwa inabonga, ilikuwa inajua jina yake. Kwa nita Millicent Omanga. So kwa Millicent Omanga jo toka jo kamekata. Afu najua you can't literally move her from her seat. So
yeah, takes time.
You have to leave. So, tukikuja back
so,
to
so that
is a protest.
Yeah, so me protest zangu nimeona like there is a way to a channel. Our grievances you guy. So you platform cinema. Na is it right by this zinagwaya nini? These social spaces na internet because people are able to occupy. Places like Gava, Parliament. Ulipusha tu na mtandao.
Yeah. Yeah. Yeah.
Although right now we can still go back to streets because after this bullshit ya nini.
Mimi nasema tu we just need to identify,
just need identify a leader.
Tukisha identify a leader and tu abonge na makarao. Tusikizane ma roots tunatumia. Afu watu watarudi kwa streets. But as long as it's ambiguous that we don't have a leader, raya zina take pride in hiyo, raya za ex ziko na, a lot of raya za ex ziko na low self-esteem because everyone. So, sawa, kawa ni mtu wa ex and you think you're the leader, basi yenda, jipatiane kama leader, uonyesho zile roots tutatumia. Alafu, but hiyo jinga ya kusema ati, oh, hiyo amedu hivi, then raya zina kama zina leta na juu, raya unaheshimu pia zinafanya, history imekuwa ikinikatia mbali. Yeah, but of course one of the things that really stand out kabisa from hizo protests that Tuesday, kuna hii video moja ikuwa inashariwa na wasi. Nasema ati maji imezidi unga. You guy, Mr. Rapture, ulicheki yo video?
Ulicheki you guy. Maji imezidi unga. Ilikuwa ni makarao. Maafisa wa kikosi cha Kenya Police, you guy. Ambao wanatumia magari ya Land Cruiser. You guy, walikuwa katika maandamano. And then sasa mbivu zikawa mbichi. Unajua vitu wa machozi ni zaraya sisi za polisi. Unajua vitu wa machozi ni zaraya kaa sisi. Ama wale watu wana protest ndio wanatupiwa vitu wa machozi. Lakini kumekuwa na Wakenya wale wanarudisha vitu wa machozi kwa gari. So kuna tear gas. I think makara walitupa. And then hizi raya zetu za kurudishwa.
Ikarudishwa kwa gari.
So najua makarao. Juu walikuwa makarao wako wa makarao wengi kwa Land Cruiser. Walikuwa makarao kama watatu hivi. I think waliangalia wali wakaona. Unapenda hivi mchezo? Najua tumeona wanajaribu kurudisha lakini. Unajua wanarudisha mahali makarao wamesimama. So wakaona. Wale tuingia kwa gari. Ndiyo zaazo wakijaribu kurudisha sisi tunaenda mbele. Tunatu.
Yeah, tunaccelerate.
Alafu nakumbuka ile time nilikwambia kuna tear gas aina mbili, aina tatu. Kuna ya red, kuna ya black na kuna hiyo ya kawaida, moshi ya kawaida. Wakaambia na ah, watu watunge ile ya black. Ile inaingia kwa mapua mtu anatoa machozi kabisa. Nipatie ya black. You guys waka koka. Protesters, chenzi, you're not ready for this. Musifikiria mimi ni wale wenye alingoka mkono nikitupa. Mimi siwezi kungoka mkono nikitupa tia gas. You guys, tuf, akakatupa. And then wakachill. Unajua sasa kwa dinga. Usiangalia hao. Wanakimbia. Hii chenzi ni waoga wanakimbia. You guys punde si punde.
Jarudisho. Orthodox.
Unajua kuna raya zile azijali. Orthodox.
Kuna raya waga zimekubali kupoteza vidole. Kuzio shit kilipuka kwa vidole zako ni hivyo.
Nae ni hivyo. Unaenda. You guy. Ikarudisho joko. Holland Cruiser.
Unajua lazima uione ikikama. Cuz gari ile za. Tiki gari iko ina move.
Gari zilikuwa shaanza ku move you guy. This is a driver na crew namna tukituma namna hii acha kwenda usiende mbio mafuta pole 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 sikia. So gari na move. You guy isharudishwa jo. Kaka merudishwa kana toa moshi.
Nakaka ingia ndani.
Eh, nakaka ingia ndani jo. Alafu sasa unajua ubaya uwezi ipiga teke. Juu yezi to inatoka. And then bado anaogopa kushika na mkono.
Yeye kusinizalipa.
Eh, inazalipa. Nana tarudi tu arudishe tu arudishe. Ona pa. So jile rai na drive. Eh. Eh guru nini naendelea huko bana nasikia uko
eh
kuna mtu amefunga tia gasi huko nyuma si utume chini unajua tia gasi kitupo ukiwa karibu na unajua hizi bonga unajua hizi
bonga utafuta fresh air aje
eh
you guy wetu wa vichwa inyala nukuruza tunamwambia enda enda mahali iko maji. Ukiona swimming pool mama wewe.
Kazi ile kitu kwa fali. Isi rai kwa zika. Alikuwa ameka vichwa nje tu. Alikuwa ameka vichwa nje.
Alafu unajua nini Land Cruiser waje kwa sagi ka co-driver. Nani alikuwa anatupa mahali hapo wewe? Wewe twende kwanza. Yuko unajua leno na hiyo moshi.
Confusion.
Alafu unajua hizi ingia na hiyo moshi kwa stage. Yuna dapana kuna watu wameshika kwa hobi makarao watoke.
Sasa kama deal nayo nje.
Lazima mdeal nayo huko hivyo nje.
Na pia mlizata gari kweli?
Hawezi. Huyo karao mwenye ana drive. Hata iwe ni tear gas ngapi? Hezi acha you guy. Jo wengine wajua wanaweza ruka. Wanaweza ruka. Ah Kibrono. Kibrono, ruti nda seri ya polisi. Sisi nendo na lori.
Eso lazima ukufe nayo.
Uga sa dere. Dere ndiye anakufanga nayo. Aje Mungu nawaambia. Ile matarawa ananionyesha. Mtu balaa tu tiagas akichua na tubia na tiagasi watu wa kurutisha. Amekuwa maandamano wiki mbili. Anajua ile crowd iko pale ni ya kurutisha na anatupa.
Ya kurutisha fire. Yeah, yeah.
Jura kuna raia zilikuwa zinajulikana. For example kama GPO.
Yeah.
Hizo
yeah.
Raia za kurudisha peke yake zilikuwa hapo. Hakuna tia gas ilikuwa inaanguka kwa raia. Hayo za kurudisha. Hizo zilikuwa pale GPO ndio uende pale hapo.
Yeah.
Hizo ni raia zile noma. So makarao anajua. So kakarao kakwa hapo najua hiyo maandamano mengine ilitokea. Kalikataa kwenda hizo area.
Yeah.
Ah nimeambia ile kitu hiyo GPO siendi. Wacha tuende tu Kenyatta Avenue ama Moya Avenue lakini GPO ile kitu mlinionyesha. Nilifika kwa nyumba nikaoga bado nanuka tiagas. Nikaingia kwa blanketi mama watoto anuliza sasa unaleta tiagas kwa kitanda nikamwambia sina tiagas nimaliza kwa tiagas kwa gari.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili atigi lugha ya kimombo nyako bianeka. Baby nikikuona nafurahia nataka kukupenda kama Gor Mahia.